yande joni tan min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kodi jam woni e moɗon habaruji e fulfulde, Soumana Amadou janganta on. Eɗen kaldo filla ko darto ceede luɓal hono bitigaji nder luumo mango ɗon e galle ñame ɓeydama e ley ñalaɗeɗe. Nonni fawara jondu kondan no tawa hono hoorejo gallude ñame keso gatta ɗo o haaɗi yaru yaruji gaɗe e nokkuji moƴƴinaɗo inde ñame ñaala. Hande ni yewtere men pinde studio kalangu no dara filla hono fawara jondu kondan ni jonte paɓɓe ko waɗi e nder département mo dogandu citade hikka. Noni wontiri yeru no mbirumi on ni har filla ko darto hono bitigaji tatoɗan luumo dow ndenene ka bitigaji ɗi endan ceede muɗum ɓeydama sokko jam kam woni hono service kaw jiiɗo fawara jondu kondan ni hono wattugol ceɗɗe endan ɓe ɓeydiɗe ɓe kollidi kondan ni ko saabi koɗe ɓeyda ndenene kadi ɗum waddi ko fawara jondu kondan ni hono si en daaridu kondan hunde noon latinde hono ɓe mbi hono fa hande si ƴewama ni hono ko hono no juuju ndenene kani juuju en woni ko yeɓeyde ceɗɗe se mbi enen kettino nanon yewtere nde fawara jonto kondan ni bandimin alamin wasa yeehi ton endan haaldoyi e fande mbiyeteɗo Boubacar Hamadou kam woni hoorejo hon fande golley sokojam
ɓooyi komiɗen tefa potal caka amin he ɓiɓɓe lumoɓeɓe amma narral fuu noon heɓaki faamin jaadi yeeso kiite suudu kiite taƴi kiite mum wala komin mbi'a ceede luwirno kuuje ɗe hana so ruusi sokko jam taƴi ɗe golle sokko jam woni hawju no kuuje ɗen nde goonga wala komin mbi'a dow filla o
caggal majjum kamɓe luumo wonɓe luumo mango ɓe enna kamɓe du konda ni ɓe kaali saabu ɓe gaɗi hawrine maɓɓe ɓe mbidu konda ɓe jarraki e dow majjum. Ibrahima Garba kañum woni hoorejo hono fande luumoɓe ɓe luumo dow ɗo enna galle ñame.
Nder luumo goo iri bitigaji tati goodi nder sewro bitigaji arandere den sewro indirade catégorie A illa hitande duuɓi ujunere e keme jeena e lasoji na e jeɗɗi bitigal fuu yoɓanta kena ujunere e keme ɗiɗi e buuɗi lasoy tati e nayi amma garɗo ƴeewi no kuuye ɗen wi'i e giiɗe mum ɗum yoɓa ujunaji jeetati bitigal fuu o ƴeewana métre carré on ko o haali ceede ɗum sewro ɗiɗaɓere den sewro indirade catégorie B bitigal mum fuu walana métre kareji sappo e ɗiɗi ndenno ɗum yoɓantana bitigal fuu ujunere e keme jeetati e lasoji nayi e sappo e jeegom amma hannden o wi'i bitigal fuu yoɓani ujunaji sappo e ɗiɗi sewre tataɓere den sewre indirade catégorie C bitigal fuu walana métre kareji sappo e jeegom ndenno ɗum yoɓantana bitigal fuu ujune ɗiɗi e keme joyi e laso e jeetati hannden o wi'i ɗum yoɓani bitigal fuu ujunaji sappo e jeegom ɗum ɗum waɗi komin noddi luumotoɓe ɓen fuu min kalani ɓe kamɓe duuɓe mbi'i ɓe
non
wontiri caggal majjum du hono fawara jonni sen en daaridu kondan hara filla ko darto yaru yaruji yaroɓe doro naadu kondan ko ite chicha en kayen tabaji bonɗi kulle tareje mboɗa mboɗani to yimɓe foti fo no jara ɗum ɗum haɗama hoorejo gallude ñamei hono keso gatta ɗo wi ɗum haɗama nimɓe yatano yarto fotti fo yaru yaruji ɗin enda ɗum du kono wona dow laawol nokkuji moƴƴinaɗe hana si en daari honto wiyete place Monteyi nder gallude ñame ɗo enda do inde ñame ñala won ko ɗum moƴƴina laawol ngol du konda ni ko kanko hoorejo o gallude ñame o hooƴi kam woni Mokhtar Mamoudou e bandimi hannde ni muttari Mouhamadou yeyto makko fa landom ɗum e saabi ko hooƴigol laawol
travers la place
ana ko darta nokkuje ɗe min moƴƴintini min laasi bake ko jama'aji woni no wara ley ɗon sanne amma nder garki maɓɓe du no woodi kulle gonɗe no waɗe ko yadata e ndima kujininɓe min jii ko woɓɓe garta jara baji e susa nder jarki susa kindo woɓɓe gattata gineji jari jaruji no jara ko torrata far cellal ɓi adama yaade far ndima kuji himɓe ndenne gam renude ndima kuji himɓe waɗi komin ko laawol laamungol woɗi du polisiji mairie ɗi garta gina kumpintinanimɓe andina ɗum en do jonde no kuuje ɗen e laawa gartoal ngal ko jukkol nimɓe fuɗɗe ujunere yaade ujunaji ɗiɗi woɗi du gineji susa ɗin do no jaɓete nde ni gacce on mawni du jomum fiire sawru gaccen min gaɗan golle ɗen ngam huude noon ko wondo hoore amin ɗum waɗi komiɗen jottina ɗum to sukaɓe ummatore ɓe galmeyɓe
nonnon wontere mbiteer Siraji Isa mo nanɗo min kalno haala mum hoorejo mo jeune fedde hono jingonore ɓiɓɓe leydi no enda won ko hawji séria makko waɗama keñang caggal nanggol makko waɗgol ñalaɗo ñande ɗo enda gallude ñemeñ e nder majjum waddi ko hoorejo sériyaji ɗin wi no hante o nangama lebbi jeegon kasu e dow ko o waɗi ɗum enda waddi ko fawara jooni no woddu kono himɓe wonɓe ne jiwde namo jiwnon makko ɓe nder maɓɓe min kaldi e goto mbiteɗo maître ahmed latiɗo kañum o endan o haalni gongo mouhamad nantani nayi filla ka wori dow calol subaka o
tenga min jingani siraji to suudu kiite mawdudu ñameydu o tumana kenana gam yeddude neɗɗo tawaɗo nder golle men komin gaɗi kiite ɗen du pol kilaire hollay ko tuumu on tabiti hollat tuumu on no goga du tabintinaka gam min kolli suudu kiite ndun ndeni tumuɗon no yiɗi tabintina sayni nde tawama jomum no gonga e gonga nder golle mum ɗum ɗon ne waɗaka min paami ko tuumu on wona gongajo pami juujino yo famu ko ɗum lataki gonga por clair wini ɓe nangamo lebbi jeegon kasu tati nder tati yaasi kiite ɗen duno taƴoyte sappo e goho lewru ndu kawoni altina gara o miɗen tama ko ɓe jofamu
sey jeehara département mo dogan ducci kamɗo hikka ndungu ngu enda waɗino ɓe jirri saabu ɓe mbi ndiyan ɗan toɓi wakkatiji eno nokkuyi to han toɓude ɗon enda ndenene kaydi kondan préfet dogan ducci on endan ni o haali o wi jaati gawri keyri fuɗɗi nadde e nder lumoji ha amidou jawga latiɗo kam préfet on enda nani ko o haalni bandi min abdoul aziz dayuma wakkati mo landimo dow filla majju
si la tendance actuelle se maintient
nde ni ɗum yehiri yeeso ni fatimmo lewru du to hikka ndungu ngun woɗan sanne nder nokkuje kewɗe ɗo nder leydi ducci miɗen gatti hakkillu du sanne miɗen ƴeewa no woni no waɗa fuu hannde nder leydi keche gawri heyridin himɓe puɗɗi ñamude ɗum tawte nokkuje gon ba ketti ɗe garani ɗe kolli gawri heyridin non ɗuɗal nokkuje ɗen fuu gese mum en tarrini na fuɗɗi no dima sayni leydi matankari leydi sukukutan e dogon kiriya to ndungu mum fuɗɗi
lawaaudi
har filla ndungu ni waddi ko faware jondu kondani to ete kanam bakashe tondu kondani ndungu muɗum waɗi jippeke e jam eno haniri ndu kondani wakkati mo kalti o endan ɓe mbi hono wakkatiji gono woodi himɓe ne gaɗa foɗu foɗu wakkati ñayigal gese ɗen endan nde ɗum woni laabi koɓe koƴi hitande hikka fati remoɓe duroɓe natdirdo filla ñayigal ngal enda nder commune on endan ɗum waddi ko faware jondu kondani hono wian kettino nanon salisu amani lati kam woni maire ɗiɗaɓo mo fane commune on endan mo kanam bakashe
la production a été bonne
ndungu ngun woɗi sanne nder gure tawaɗe les commune mo kanamba kacce on ɗum ɗo ko waɗi ɗum kan woni ndiyele toɓo tokkodirɗe ɗen ko woni ɗon ni woni neɗɗo fuu mo hettai ko gasi fuu gam wattai mbirjiri non fuu dum mbirgir tuugakoɓe ɗe woɗi du hikka o kulle bonnoje awatirdi ɗuuɗai gam durudidde e rafi potal hakkunde duroɓe e remoɓe nder commune on min gaɗi noddalngal yaade to projet ji kan woni projet hex e pak lc e gaɗol gurti e nokkuje durduɗe woodi ɗum nokkuje yardaluji kewɗe projet hex waɗi ɗum ley gurti ba nder nokkuje yardaluji ɗen gam durwi didde e haɓo caka duroɓe e remoɓe ko waɗi min gaɗi ɗum du gam filade pamral
de privilégier la paix
merɗiɗaɓo mo kanam bakasi noni salisu amani wakkati mo bandimi isufu cheybou yewtidi e makko nonni faware jondu konɗa ni seni en daari har filla ko darto hono radio oɗo mbiteɗo studio kalangu mo gonɗa en kal nder muɗum latiɗo hooƴi aade dow filla ɗowtugol yaadu leydi niger e le kero leydi niger fuu ɗum saabi wakkati mo kalte on nokkuji kewɗe radio ono heeɓe fa wooɗa no tawa e nder muɗum kono hononi gallure arlita hannde no heɓa ɗum fa wooɗa kono heɓa fa wooɗa himɓe enɗaɗo no belti kono nana kabaruji ɗi enɗan no weldi ɗum en ɗum waddi ko bandimi tawtode arlita ousmane oumarou o heɓi o yewdi himɓe woɓɓe nani koɓe kaali
min mi suka tawaɗo e jonde leygal lure arlit miɗen belti sanne allah e sigilaji studio kalangu o ko radio kawsenga wattata illu min puɗɗi hettinade sigilaji do radio on habaru leydi on fuu miɗen keɓa ɗum miɗen belti sanne allah e sigilaji maɓɓe
studio kalangu no weli kam sanne allah e kibaruji laɓɗi ɓe ɗi kokkata hunde fuu ko waɗi e leydi niger sagare mum iɗa nana ɗum fudu e demle leydi men di kokkete demunno habaruji gon sey de wada lewru ko min nana dum
studio kalangu radio non mo min kepta habar mudun lawlaw hande do hunde fuko nado de leydi di habaruji laddi wakati du de di kandi min kepta di de ni on jewtinake du fere fu wala le ko hala do dem mo miden boytona sanne ko min keptano sigilaji studio kalangu der gallur alut sayde min je akokan communicatino sigilaji studio kalangu kibaruji labdino be kokkata sende do jewi du ngongana wodi du di kokkata kanana e demle leedi burde haalede de kwatta tawe mo henno fu nani dengal
tanna yinsu
leedi afrika non na wada fawar joni hono burundiru wawde paddol hono bodde jandi ko faddete dun endan dun du konda ni hono leedi kewni je fottowi to wite tinis e lukenyan jeddi lewru septembre on ko dum fudda leedi ko no leedi niger no tawa hen kanyum dun neldi himbe nayon wawbe hono paddol majjum fa ya burundiru we ton enda horejo himbe leedi niger ya bende kamon mamman sani nani ko halni bandi fajir on nafisa adamu ko landimo no yon no jangangal wonno yara
nous sommes à la deuxième journée
hande woni nyaloma didabo fijogu leedi niger no tawa der sewre se de leedi senegal tchad guinee il maurice tawete dermo kenga leedi meden wadi pottande didi subaka odu di wadi didi leedi meden hebi jalorgal do tchad e il maurice senegal e guinee du kebi jalorgal do mayri jangu fijogon timmata hande jura pottande gon wadete wonde wade jangu subaka den sakitine den wadowe jura kayre du tammude no wodi ko leedi meden yoto fa timmode fijogu hakkilo yehu do inde mayri du no fukki
studio
kalangu sigilaji studio kalangu
agades
do radio sara
lamba chapande jena e jedi fm
alit
do radio kause
lamba chapande jena e nay fm
jinjimi
do radio dilerem
lamba chapande jena e jena fm
kabalewa
do radio mambio
lamba chapande jena e jena fm
dogonduti
do radio dallon
lamba chapande jena didi tobere jetati fm
walam
do radio baru
lamba chapande jena e joyi tobere go fm
tera
do radio liptako
lamba chapande jena e jetati tobere jebi fm
dokoro
do radio muria dakoro
lamba chapande jena e joyi tobere go fm
nyamai
do radio scott mukarteji
lamba chapande jena e tobere jena fm
madawa
do radio sarawnia
lamba hembre didi tobere go fm
Tanut
do radio Damergu
lamba chapande jenai e jenai FM
studio Kalangu
yewtere men pindo hande no ndar to en departement mo dogan duuci do filla ko ndar to jonte pabbe hitande hikka hono jeewobe jeewi wi ke hono dun yaari ciagal diina hono rawane wakkati mo kalte o enda den dum burno dudde dum waddi ko fawar joni docteur kaw jido filla cellal to en himbe dogan duuci mbiyetede fande Abdou Dambas kore Dambas kore o haldi e bandimbita Abdul Aziz Dayuma do fila ko darto cellangal noy wontir kany woni yewtere men pindino hande
au niveau des districts sanitaires de Douti à cette date du 4
do der loktoroje leedi Douti ille dungu nati hikka fa war nay lewru septembre 2 himbe ujunaaji woronje e jeenayo e lasoji nayo e jeetato jonte pabbe de nangi lasoji dido e nayo may der dimma nangube be no tawa sawbe keme jeddo e lasoji nayo e nayo wala maydo der mabbe sawbe pabbe de buri nangude kambe duude buri tampinde rawani de en jeewi himbe ujunaaji lasoji nay e joyo e keme jeddo e laso e jeegom pabbe de nangi sawbe ujunere e keme jeddo e sappo e jeenayo tawa der mabbe jeenayo mayi du nangube jonte pabbe de fu himbe keme tato e go'o mayi ko wadi hikka ne nangay himbe sanne kaden du himbe mayay futi rawani woni ko dungu hikka gu nata loktorobe leedi Douti kawra e kintina no tokkira ko tawe be balliri himbe loktorore fu to tawa lildana himbe dido loktorobe mawbe bendu du no wakkati fu do koyde mu en gam wallirde safareji du no kebo wakkati fu wadi du pelle gom misali plan niger garde ballir himbe ar pirtol ko e himbe leedi din du pabbe de kulle de fu gadi hikka mayde waday non fu e nangay himbe du sanne futira wani
de réduire drastiquement le nombre de cas et le nombre de décès par rapport à cette pathologie qui est le paludisme
e do dum won ko habaruji me fulfultili hande sen wi assalamu alaykum balanta jamwali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum